of Deputy President of the Republic of Kenya, it is not vacant. Professor Kithure Kindiki amekalia hiyo kiti sawa sawa.
Hiyo tunasema wakuje juu, waende chini, waende kando, hatuachili. Kama kuna kitu inaweza fanya tutoke kwa hii serikali na hiyo muungano, ni kiti ya namba mbili. Tunaambia ODM wa relax.
Naibu wa rais usiku na mchana ni Kithure Abraham. How to get a non-negotiable?
Should ODM really insist they have to stay in broad-based government and want that seat? We are willing to make one very, very simple compromise. Because the president is UGA, we can lend them Kithure Kindiki to be in ODM and he can still remain as the deputy president.
Tuto naona msichana mzuri anaitwa kiti ya deputy president. Lakini huyu msichana ako na mwenyewe. Ni bibi ya mtu, ametolewa mahali.
Lakini kusema kweli, hata nikikuita kwa nyumba yangu, wewe unaniambia niamke ile kiti ninakalia, wewe ukalia ama unakalia ile ninakupatia?